Radio Pulpit, 657 AM.
Kulohlelo lapho sithi khona phatlalatsane ngikubingelela mlalele igameni elihle igama lenkosi uJesu Kristu wase Nazareth. Enginethemba ukuba usalithokozela lolu hlelo kanti futhi kungaba kuhle ukuthi ukumema nabanye ubaziseke ngalolu hlelo. Ake siphinde sibonge nakubahle enhlapho ukusibusa ngaleli thuba. Bahle, uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu akwenze kahle. Siqala isihloko sethu ke namuhla mlaleli lapho sithi khona we are called to bless, not to curse. Sibizelwe ukubusisa, hayi ukuqalekisa. Umpostol Petro uyasikhumbuza ezwini likaNkulunkulu ku 1 Peter chapter 3 verse 8. Sigcina lapha na ku verse 10. Lapho ethi khona, okokugcina manibe enhliziyo nye nonke, nihawukelane, nithandane ngokwabazalwana. Nibe nobubele nokuthobeka, ningaphindisi oku ubi ngokubi nokuthuka ngokuthuka, kepha kakhulu manibusise, ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusiswa. Verse 10, ngokuba osuke ethanda ukuphila nokubona izinsuku ezinhle makanqande ulimi lwakhe kokubi, nezindebe zakhe zingakhulumi inkohliso. Nanoma kwesinye isikhathi kuye kube nzima mlaleli uma sibhekene nezimo zokulingwa, zokuhlukunyezwa, kuba nzima kakhulu. Kwesi sikhathi size siyibuzele mbuzo ukuthi kana uNkulunkulu akaboni izinto ezenzeka kimina na. Kepha ke la uPetro usechaza la mazwi ukuthi ke nabizelwa khona lokho ukubusisa. Kwesi sikhathi ke sivele sikhuleke, sibaqalekise abantu abasihlukumezayo, sibaqalekise abantu abasithathela izinto zethu. Kuyenzeka lokho mlaleli, ngoba izwi lenkosi lithi ke okuboshwe emhlabeni kuboshiwe nasezulwini. IBhayibheli bese lithi ke ezindebeni zakho kukhona amazwi ukuphila namazwi okubhubhisa noma ngakho ke ungathathi kancane ekuqalekiseni umuntu. Izinto ziyenzeka. UJesu usho la mazwi ukuthi ke uma ninokukholwa okufana nembewu yesinapu, ungathi kule ntaba igudluke iwelele, kuza kuba njalo. Ngakho ke uma ubiza isiqalekiso phezu komuntu, siyenzeka mlaleli ungakhohliswa. Kwesi sikhathi kumele siqaphele nanoma sikhulumane ingane zethu, nanoma sithukuthele kangakanani. Akumelanga usebenzise amazwi esifungathi uyamqalekisa umntwana, ngoba uma izinto zakhe sezingasamhambeli kahle, umthwalo futhi kuyoba wena. Bese uyasuka ukuthi abantwana bami bathakathiwe, abantwana bami baloyiwe, ake ngihambe ngiyobona ngamanye amehlo. Kepha ke ukhohliwe ukuthi amazwi owakhiphe ezindebeni zomlomo wakho ngenkathi uthukuthelele ingane yakho ayenzeka. Kwesi sikhathi ukhiphe la mazwi ukuthi undlula ubani, why ungafani nomkede. Kwesi sikhathi sesikhiphe la mazwi ukuthi ayi uyazi wena yikho into ezokulungela. Ngakho ke kubalulekile ukuba amazwi esiwakhulumayo kube amazwi akhayo. Nasemabandleni ethu ngokunjalo, siye sikhuluma amazwi abazalwane uma basithukuthelisile, siwakhulume amazwi abuhlungu, bese izinto ezimbi ziyabavelela. Kwesi sikhathi sesisho sithi ke uNkulunkulu uyaphendula. Kepha ke mlaleli, asibizelanga lokho, kepha sibizelwe ukubusisa. Kungakho uJesu asho la mazwi athi isitha sakho sikhulekele, usibusise. Ngakho ke nawe ke namuhla ekuseni, kwangathi uNkulunkulu angasisiza mlaleli, silizwisise izwi lakhe, sibizelwe ekubusiseni. UJesu wakhuluma nesihlahla somkhiwa, uma efica ethole izintuza iyithelo zingekho, wayesesiqalekisa akhe. Ngokulandelayo abafundi bakhe basibona sesibona. Ngithi kuwe amazwi owakhuluma ngezindebe zakho zomlomo, aphela mlaleli ukuthi amazwi akhayo noma amazwi adilizayo noma abhidlizayo. Siyakhumbula ngoGehazi izwi lenkosi lithi walandela uNamani efuna inzuzo, efuna imali, efuna konke lokho, waze waqamba amanga ukuthi uthunywe umprofethi u-Elisha ukuthi azolanda lowo mnikelo. Kepha ke uNamani wayesemnika konke ke lokho, wakuhamba wokuthukisa. Kepha umoya kaNkulunkulu wawunayo uGehazi, umprofethi kaNkulunkulu, wabona konke okwenziwa uGehazi, wayesemnika ambuza ukuthi inhliziyo yakho ayanga lapho na kunamane waphika wathi zange ngakho ke yena bekumela vuma ukuthi cha ngilingekile ngaya khona Incekwa uNkulunkulu ke ngokuthukuthela kwaye isithi ke ukusukela namhlanje uchoko lika namani lizokunamathela wena kanye nezizukulwane zakho nomndeni wakho wonke kwenzakalani ke mlaleli iBhayibheli ithi ke uma ceda ukusuka ebusweni buka umprofeti uchoko bese liqalile ukuthatha indima selizibonakalisa ke kuyena Ngakho ke aphela amazwi owakhulumayo ngokuba ayenzeka mlaleli kepha ke thina ke izwi lenkosi ke sibizelwe ukubusisa hayi ukuqalekisa lana ke ku 1 Peter chapter 3 sifundile mlaleli lapho umpostoli Petro athi khona ke okokugcina manibe enhliziyo nye nonke nihawukelane nithandane ngokwabazalwana nibe nobubele nokuthobeka ku verse 9 besathi ke ningaphindisi okubi ngokubi ngokuthuka ngokuthuka kepha kakhulu manibusise ngokuba nabizelwa lokho ukuba nidle ifa lokubusisa nalowana uNkulunkulu angaselekelela nanoma sesibhekene nobunzima obunjalo kungafiki lokho ukuthi umuntu uzoqalekisa omunye umuntu yes mlaleli mhlambeni ungasho ukuthi ke udladla usangadibani naloko engidibana nakho usengakahlukunyezwa ngendlela ngihlukunyezwe ngayo ngiyavuma mlaleli kungenzeka ukuthi uhlukunyezwe ukudlula Kepha ke akisizo izwi lenkosi lithini lithi sibizelwe ukuba sidle ifa lokubusisa asibabusiseke abasizondayo asibabusiseke abasiqalekisayo asibabusiseke umlaleli abasi basikhuluma kabi asibabusise umlaleli labo abasenza kabi lokho umlaleli kuleba sekutheni ukubeka ezandleni zikaNkuluNkulu kuba uNkuluNkulu obonayo ukuba wenzani ngalesi simo esibhekene naso kumula umama kaJesu kule inceku zakhe wathi kuzo nanoma ikuphi uJesu akushoyo anokwenza ngakho ke kubalulekile mlaleli ukuthi ke izwi lenkosi silenze njengobali njalo Mhlambeni lapho khona umcamelo ugcwele inyembezi. Mhlambeni lapho khona unesilonde sikhulu umlaleli kwesisikhathi uze uzame nokubiza abantu abanye ukuze bazokukhulekisa baqalekise umuntu. Ngithi kuweke umlaleli ke asibizelwanga lokuqalekisa. Abaye bethu size sima nasepulpiti sisho lokho esikushoyo sibaqalekisa abantu. Kepha ke iBhayibheli lithi ke sibizelwe ukubusisa. Ngithe kuwe umlaleli nanoma isimo sibuhlungu kangakanani. Kepha ke nage sibizelwe ifa lokubusisa ngenxa yesikhathi ke ake sithi kumalamlaleli sizoqhubeka ke ivikeli zayo ake ngithatheke le intambo ngiphinisele kubahle bahle uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akwenze kahle bye bye lapha ekhaya umlaleli
faith hope and love experience victory in your life on 657 am
but there is a time to search and a time to give up a time to reap and a time to sow Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer request by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Reach your customers in the car, at the office, at home, or wherever they are, night or day. Through advertising with Radio Pulpit, you can reach a large, unique and loyal audience in a most affordable way. With over 500,000 people on our various platforms, from Gauteng to the Cape, you simply cannot go wrong. So advertise today. Contact us on 012-334-1339 or for advertising packages that we offer, go to www.radiopulpit.co.za. Terms and conditions apply.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.